hata mama ngina nasikia. Chukua baada ya mda na unademu wakishua.
Expensive fan are looking utathani ametua.
Wacha ni kwambie, dem alikuwa ameva
a black stretcher,
a blue silky top
and a pair of black sketchers.
An African queen,
a rare kind of species none of you has ever seen.
Ako mazava, jina ni Mustafa. No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Karibu pita ndani alafu ndo utadiscover. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha. Nimebaki nimejazika. Wase kila siku wanauliza, na wazani nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha. Shemi nimebaki nimejazika. Wase kila siku wanauliza, na wazani nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza mara ya kwanza?
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, come to Makasa.
Sasa ni mavolcha,
ngoja, jua hautasafa. Siwezi kukuchapa, na tena nime apa.
Ni wewe ndo nataka,
mwengine misitaki.
Kwani magonjwa ni mengi, so wacha nikupe raha. Mtoto waki Kenya, mi nisha sema. Wacha nikupe raha, mtoto waki Kenya. Nisha sema. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha. Shemi nimebaki nimejazika. Wase kila siku wanauliza, na wazani nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha. Shemi nimebaki nimejazika. Wase kila siku wanauliza, na wazani nilifanya mpaka kajipa.
Natafuta msichana atali excite. Kama huyo msichana wadhamini taita. I was looking at you cause you were looking at me. When you move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you move around to the sound, you come around eventually.
Bush,
are you feeling as good as I'm feeling tonight? Cause if you're feeling this good, then why you so uptight? I'm like Superman, I hear your kryptonite.
Usipotaka burudika, umia. Usipotaka futingisha, umia. kukatika umia.
It's getting hot in here.
The temperature is rising. The people socializing. I can't stop fantasizing. You're looking at the rising. The temperature is rising. The people socializing. I'm liking what I'm feeling. I'm feeling.
Me high, me high.
Kila mtu katika na kila mtu furahi.
We've got what it takes. Just wanna move, break, move, shake. Let you make your body bump and grind. It's the mind, feel the watu. Wanna ku check it. Hini day ya ku flake it. Uki slake it. Utapata huna chako na wako mzako. Nikile ya fa uwanze. Hebu look feel it. Tume come to locomotion. Music yetu la potion. As we set your wheels in motion. Twende kazi. Kiwazi wazi. Bila waswasi. Joju wasi wote. Totaka a good time. Bila my time. Natwa believe. Believe. Iyo si crime. Aha. Abamika, abamika. Na ingo banoma. Akwa sababu tunaanza tuta. Na hini rini tume sasa fisha ni akumakilisha. Na hini njoka bombshell, bombshell. Abamika, abamika na ingo manoma. Akwa sababu tunaanza tuta koma. Na hini rini tume sasa fisha ni akumakilisha. Na hini njoka bombshell, bombshell.
Na go, yeah. Cheki vile bombshell tuna roll. The girl them beggars, them beggars. Tuna roll. Hebu cheki vile bombshell tuna roll.
Bambika. Welcome, 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 welcome. The Juice in the Mix. Another Friday, and we are on. That Friday rave on your stereo. Blazing on 103.5 Homeboys Radio, the Urban Sound of Nairobi. Shout out to you for locking in. Wanna welcome you to the party one time. Time to turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up.
Turn it all the way up.
Turn it up, homeboy.
Homeboys Radio. Yeah.
Check in. Welcome to the weekend.
Mina come through, niki rap to my 1-2. Na kwenye club, what do wanna dance to? Jomino kwenye track, majabu. Beat wazim, saudi ya dahabu. Unatakaji ma.
Welcome to
Bora sura ni nice, it's amda bams. Najua nimewa kwa chiu, najua leo lazima watu wapanchu. Yeah, uchafuge kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki.
Tufanya nini?
Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Vivile tumbejua na leo tu. Kwa hivyo leo tu, tutainuka tu. Na kuruka tu, banjuka tu. Life ni fupi na amisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mjikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mjikono juu. Ba, ba, ba,
ba, California vitu nzuri tunendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Kwa wale wamesahau mziki yangu bado ni genge. Kwa wale wanatudharau tafadhali usifanye ni cheke. Sitadangana jamani, nirudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu, kwa hivyo ngoma poa tu ndio tazidi kutoa. Unatulia nini bana, amka tuzitoke. Unapanguza nini bana, wacha jasho imwagike kote. Ataka kuna ukame, tunajituliza na maji baridi. Lemo roundi ameniambia ni ukute na ngoma mbili mbili.
Moral, 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 moral.
Moral, moral, wachi wabambe. Na mjipandishe juu ka bendera na mwimbe ngoma ka national anthem.
Bash.
Cheni pia mi
ninone.
Safari yangu ngepeleka mbio, lakini mamua kuenda pole pole. Usifikreni mechoka, nikona nguvu kazi ile ngombe nyona mtaani. Sitachoka kutafuta majani, sitachoka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe, wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu anafanya, ni bidino utafika pa lunataka. Hata nikigonga so bado mziki zangu sitacha kusambaza. Nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando tunenda kazi. Weka stress kando mambo kwe safi. Moral, moral, watu wangare. Moral, moral, watu watambe. Na mjipandishe juka bendera na mwimbe nguma ka national anthem.
Stupid fucking sister still asking, can you write this? What you thinking, boys? Cook support.
wanna play my CD. Excuse me, Mr. John. You really don't.
Get the right, stand up right now.
My song and let it
check it.
Now I say to my talker, give the ride.
Give the ride.
Don't go for rounds and in a dry
high. Give right back, MC's come, my guy, fuck a rap.
Tonight you're taking it back. Some Kenyan classics.
Kuwa blanda juu, tumekuwa bad boy ever since standard took. Japa watu ima teki adi na ganda mgu. Lakini ya juu ya mfaidi, akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kile roho yako imechagua ishatagua na hiyo ni kitu nikoshua. Ndiye mwenye anajua ni Shinsky, Shinsky, Shinsky. Baby una smell fresh kama lavender na cherry. Sinikuite maraya juu vile umecarry. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni cheki kuteli. Jumi wanga juu ya maji joke kama fairy. Ni wanga magushi na sedu sata medusa na gusa kibusa anapata magusa 9 inches kwa boxers
kabash baby
say yeah.
Zima vile mgenge anaandika ukurasa za history bana. Na maaction na kila kitu chomua gana fanya. Na nsema tuwezi ishi na usani. Daily kwa proof wrong tunaongeza vitambi. Utasimamishaje kifari kwa full speed mbele. Itapita na kila kitu fungua pazia wewe. Bono ujue mchezo joku cheza kwa uwanja. Wacha watangulie wende joko kwanza. Wande na moto kisha watue jasho brother. Kijelimo jona za kwa karibia. Ona sasa vile unapita ukiwa smilea. Finish line hiko karibu cho imekaribia. Moi na dunda taratibu inakimbia. Hiyo ndoto yako na ndoto yangu minaishi. Kwa hivyo imba karibia celebrate na meme.
I Friday
kauna ganji kata na manyara bala.
Sema
mabinti wa fiti jo vile wanajirusha. Subsystem small amegraduate leo kampo. Liko anajua katoe siku moja katafika hapo. Brother amedungwa promotion jamo ya vungu. Promotion jamo ya vungu. Brother amedungwa promotion moja angufu. Loni leo li apply kitambo na skia imechipa. Yo na impe kwa kitaka umeishika. So usione vile Mombasa road na kurarukia. Barabara imeongezwa lane 4 unasitu magia. Najua ingiwe ni mshachoka na maneno ya siasa. Aja moga tuzungusha nkat na chiza salsa. Haina mambo siku yao jo itafika. Lakini in the meantime celebrate kabisa. Kuwa Mwafrika, kuwa Mwafrika.
Kuna kanji kata na menara bala.
Ah.
huku Kenya. Na watu wanaingia club wanatoka asubuhi na mapema. Na watu wapenda kupewa, hata kanisho na jishunga kwa mifu robo nuke kwa hewa. Another homeboys production.
Sema nini?
Wajoni shindwa kusema jina yangu na nene. Wajoni shindwa kusema jina yangu na nene.
Kwa nini? Kwa nini?
Kwa nini? Kwa nini?
Sema
Kiruru, 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 Kiruru. Niko kecho, niko majicho, niko keroro. Akna tunaona kwa ikla mispupa piyangu na atoto. Kwanza kwa konta kuna mota na nbiga usoro. Na mnyemele uku nikisita, sita, sita. Gani angalia vibala lakini mnajua yu anitaka. Mkwa wile ama minaona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima joku kunywa ngano. Mwanukia poa kwa numechipaka nini? Na upi umechipaka uko jinish. Asipu ikifika joy club isitoki. Bila wenme kukunda jonda ni ikoti. Ebu smama kwanza kagwezo vitu. Ikio na zime smama lazima jonda kutibu. Na zime smama lakini kuze swali. Umeva chupinda picho hapo nani. Nusiliongeshe kingoso jo. Kwa nweni mlami leo nmebeba siri zangu. Sidani trust yangu wa iko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami. Niko kesh, niko manjo.
Welcome to that Friday bounce, smooth, smooth.
Kama ni mwenye kushika mic na kuwa pa Kiswahili. Chua, rhymes kitua, rhymes ambasua, vifua. Na safari hii ma MC na waombea dua. Nikiwa hit kwa industry, likimanuva. Kama mvua na nyesha, mahewa nikileta. Wako wengi lakini it's obvious I'm better.
Brother Kamata,
sister Kata, kiuno kwa mdundo na undio mtindo.
Calling out my crew right now. My crew, where you at?
Start the talk, I'm hitting on your girlfriend. She's looking hot, man. Check the time, it's 12:45. I'll be hitting the club, looking so fine. Champagne popping up, but the beat and dime. All the sexy ladies playing hard to find. In the club, behind the bar, I'm with it. Anyhow and anywhere, I'm with it. The way you shake, the way you move, I'm with it. Look at my face, I'm not playing.
They're just in the cool.
My crew,
say.
My crew up.
Yeah. Calling you out.
My crew,
say.
My crew up. Yeah. Okay, if it's a one nipa, one nipa, ah, ah. You don't have to go, sir. Don't go, sir. Ah, ah. Now, on the phone, I'm going to go. 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 I'm going
to go. I'm going to go. I'm going to go.
I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm
my stop. Njoni kwambie na kupenda kama tende. Shure please usiende ukienda utakuwa unanitenda. Unavyo walk never talk never smile stop. Njoni kwambie na kupenda kama tende. Shure please usiende ukienda utakuwa unanitenda. Nasema come kwenye flow tujifinjari. Tujuma na kupenda na ugopa. Ukinia chota tutunga takumanga tukusari. Boys you know them what I will use. Habizo kurefuse. Lakini kikupata sita kutupa. How to do that? Need to do that. Come when you float,
big up Gabo.
You walk to the shop, go to our mission, play this is in one no more. Come when you float, take a shot, take a shot, my way to take.
Paulina, big tune.
Paulina. Here we chill, I got my ringo, you want it. Say, bomb, take a shot. Here we chill, I got my ringo, you want it. Say, Paulina. Here we chill, I got my ringo, you want it.
Friday. And on top of that, we are taking it back in time. So last week on the show, we were playing new music. Ish, those keys. So as I was saying before, I got distracted by the keys. No production on this one. We had a fresh show last week, playing some new music from 2022. But tonight we're traveling back in time. Kicking off with some Kenyan classics. If you have any requests, let me know. Hashtag the Juice in the Mix.
Majem kama 30 kuna joto vinasti. Wengine wakonjo wengine
fati.
Weusi weupe wengine
kati.
Dere pole achana na shoti. Vitendo vinafanya ndani ya moti. Tudema mesha piga magoti.
Holy Roba achado.
Swing muziki ni bumba. Salata sindumba. Afiki acha kuzumba.
Tata amsha hizo mpacha.
Bashman crew,
say.
group boy. Friday night skia.
Skia here sound.
Yalungombas, yalungombas,
skia here sound.
Yalungombas, yalungombas, yalungombas,
skia here sound.
Yalungombas, yalungombas, yalungombas.
Yo shake wango masasa, I shake visa wakama unarasa. Amambo vipi, sister vipi, songa karibu ni kushike vifiti. Why you rhythm, inabidi, can you feel me? Yalungombas kwenye rhythm, washa engine, sexy lady, pole pole mama, akata visawo sinumize mama.
Munda bado,
kata mama, kata mama,
njo tunanza show.
Munda bado,
say.
Pole sister, akata visawo sinumize sister.
Munda bado, kata sister, kata sister.
Juni Friday.
Yuri ya mkago ikidia inatambo. Na mini nania kwa sababu ni natambo. Sisna pipi mambo. Mina kumangishe. Unavyo walk talks unaelewa tena. Unaparigeza mato ninu nani kill kishenzi.
Nani nimenusurika kuwa cheesy.
Kukubuzu mimi isi juni lini.
Mimi sina hili wala halile.
Unakutaka wewe.
Lana mchuma.
Tule fala nini. Mimwenye ni chuma anataka wewe chuma.
Rwanda in the party wagwan. DJ Nilo, I see you.
I love you, shote mina kupenda.
Usiogope kitu, wadu suwe na hofu. Yule ni mchofu, mbovu.
Which year? Which year?
2004.
Superstar ni nani?
Prezo.
I'm being DJ Rush, let's go.
Okay, let's go. My fans mean I wapenda wo. Now wapenda wo. Wote my haters kama mnipendi. Kule nisembe. Meza we mbe na wapa life kama side karole. Na wenye wivu wache nyonge. My fans mean I wapenda wo. Now wapenda wo. Wote. My fans mean I wapenda wote. Na ma autograph uta sign siku zote. Na wa shukuru walioni hold down. Na kwa hi rap game sita wa let down. I promise mean I wapa promise too. Album yangu itakuwa hits tupu. So you better act like you know. Wakiuliza nana na roga
sema prezo.
Oh really though, once again here we go. It's the Jackson knocking knocking on your door. Na wapa V2 haters. Na wapa mambo. Na wapa vidonge wakitema shauri. Mina count blessings angu jo. Na mpende msipende ndivo ilivyo. On my two, still moving on strong. Walio dhani sita make it, damn you're dead wrong. Na kama uko down, basi sing my song. Kama kuflo
loss is wrong, I can't be right. Na kama uko down, basi sing along. Kama ku floss is wrong, maze I can't be right. My fans
mean I wapenda wo.
Na wapenda wo.
Wo, tema haters kama mnipendi.
Kule disembe,
meza wen. Bena wapa life kama Snyder Carole. Na when you weep, you watch it.
We gotta do it, let's go.
Kizeni kwa makini, prime time yangu kafika, primary city. When you're the odds, it's better to be out with your boys. Making some trolls so pretty, you mistake them for toys. Na piga time, check sanga fi fungu wa radio yako. Piga fine tune, check it kama ni tisa nane, tane. Tisa sita, tane.
Tane tuka wake, uko Nairobi West. To BTS out, see, gachamba kabane. Tane tuka wake, uko Nairobi.
Ni Isa, nimekuja tena kuwaburudisha. Ma MC nimekuja tena kuwatinga. Na Kiswahili ndio ninawakilisha. Hii ni vita yakifanyika, yanafanyika unapokaribia speaker. Na kuhisi kama heaven umefika kwa sababu ya hino kolabo mpya. Ni Isa, aha. Big B, Keira, Toaleta. Kila mwaka tunamoto mambia mwaka. Itabaki imeacha kila mshanga.
Mamanzi,
representing the duo with that big pin and Nissan. Don't wanna drop first, feeling us. Where's the cool place? The crowd first. I'm ready, you know. They came first. Naked spit verses, comma molasses. Squally mean chungo, comma ila mic anthem. I spit fire like a dragon, so don't touch them. This is the right anthem for Nairobi bandit. Yo, now comma welly way what do I penda? I'm the number one super rank contender. Nikki and the collabo still family. Ogopa one bamba one danza link. It's a big pin, tough title link. K-Rop, no doubt, be a lump of link. So watch out, let us bumba now. Then till the honeymoon, we be party time. Bumba,
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 bumba.
Say,
Boy, boy.
Alafu tufungue sakafu sababu ina bamba ina shika.
kulati sign up fikisha ubi achili ya mahewa manze DJ unatubeba ah. When you dance low, show us your what, what. Una noki, au choki. When you dance low, au choki. Una hisi, hi muziki. Una hisi, nameless na mimi.
It's nameless. Eliza, in conjunction with Ogoba. Tumekucha kuhakikisha kwamba speakers inasikika. Hey yo mister, are you a member? Hey yo sister, watch ya kulenga. Can't you see that I'm talking to you?
Sasa weka mikono juu.
Sasa itaua wapi?
usiwache endelea cheza nalo. Make seme jina zote unazo, sijui ni yazi kusema vipi. Wacha tuniseme uko fiti, kwanza vile umesimama mtoto, unafanya na shikwa na joto. Kwanza nikichekio kifua, nasikia karibu kujiua. Lips zako soft inasema, nyendo yangu lazima itasema. Na shindo joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Na shindo joni zame wapi, nyendo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbake seme jina zote unazo. Hizo tekeza kuzani kwa chu, unafanya biski ya tupembachu. Hiyo mili yako ikisonga kidogo, nyendo yangu inaruka kidogo. Kamu bonge nayo inazusha, lakini chunga inaeza rusha. Cheza nalo 9 inch yote sisa, na kupa bureka mara sita. Mara sita sijini nisemi.
Hapa job kuna nyundo moja, tadunga wapi? Na msumari ni moja, itengia wapi? Tulia nipe msumeno ni gware vifiti. Nikezekana nitengeneze hiyo kiti, lakini kabati yako ni kubwa sana. Ilalishe hivi nipige randa, na sandpaper nikitia mana kusugua kitanda. Ya mtu moja statue unit ni nzito kusongeza. Wenye andalie tuju ya meza, tutepima na tape measure. Nifupishe,
nirefushe,
alafu nikate rangi rangi ya blue nipake. Lakini bandu mpaka sena shindwa nipake pande gani. Usio nasiwa seni mteja wangu, temaliza leo leo ndio utajua kwa nini squeeze inaitwa nyundo wako mea.
Na shindwa joni zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka sena jina zote unazo. Na shindwa joni zame wapi, nyundo yangu sasa itauwa wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mpaka sena jina zote unazo.
Sijui ni seme, sijui ni seme. Wacha niseme tu ni Friday. And you know the vibes. Every Friday, the juice in the mix, right here on Homeboys Radio 103.5, the urban sound of Nairobi. So like I told you earlier, today we're taking it back in time. The whole show, the first hour is done with some Kenyan local tunes. Or I should say some classic Kenyan anthems. I see you guys loving the vibes online. Shout out to my Twitter gang, my Instagram gang, my Facebook gang, my WhatsApp gang. I'm gonna check your feedback in a minute as we pay some bills. So in the second hour, I wanna play some hip-hop, we're gonna take it back, so stand by for that. And if we have time, we're gonna squeeze in some dancehall as well. Everything in the mix tonight, old school, throwback, stand by. The juice in the mix, we'll be right back.